smokemziki.com.
Mwezenu, I'm not available. I'm not available.
Fox made it.
Nikusa tena.
The melanin.
Nilianza utani utani, but I'm waiting, baby, yetike, honey. Ravi moji flani vya kufumba macho kipala kijani.
Akasema ukitaka weka katu navuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available. Na nikimona
hatata ni mshike. Hata yake wajiko kala kitu kabafuni. Olo na no hakina lana kitu kabafuni.
Kulalia,
akini bali yozio makini pania. Anakuja na nivamia, ananikalia alafu yendo nalia.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available. Na nikimona
hataka ni mshike.
Download kupitia smokemziki.com.